olo e mafuta male SPS Samoan.
Na moli mo wina ile aso na leila, ia ni sa avali tete e ile tele o taulanga i Amerika. I se faalinga mai le faamasinonga sili le US Supreme Court. E ono toe avea i masoli tula fono, le faia o taotonga e faamuta i ma i tanga o tina, po se abortion.
I was then adopted by a family that had four adopted children in it.
Ai le na o ilato olo o tete e ile swinga ma ave se ai le ai atatau ile tupa o tina matama ita ia filifili ai pe faia sana abortion. Na filungi ai fo I male mau olo o langolango ina, le toe avea masoli tu lafono o le faia o tautonga abortion se faamuta ima itanga o tina le faingo ina inisi o le pro-life. O le aia e whaamuta ina I se maitanga o se tina pe whaia san abortion I Amerika na aumaia I se whaaiunga a le whaamasinonga sili I Amerika I le awhaiva se laufitu se fulumana tolu I le mata upu o Roe versus Wade. Na whaatanga inai I lalo o le tula fono I a Roe versus Wade le whaia o se abortion I tutonu o le tolu masina mua mua po o le first trimester o se mā I tanga whaatina. O se tasi o le o I tū o loo te tee I le sui o le tū la fono o loo awai iai le tamā I tai o Chelsea White. Na ia whae ngoa ina o se whainga e sōli pala ina iai a tatawa le tū pāo tina ma tamā I tai.
I think it could be overturned and then it's going to become a war on women's rights again. Something that our mothers and grandmothers already did before and I can't believe that they now have to live through this again. And that there might be back alley abortions again. Because abortions, it's never going to be banned. It's never going to go away. All they're doing now is just sacrificing women's health.
E wi ua whaamao nia e le Supreme Court, le whaamasinonga sili America le masalonga e pe onaliki se pepa o whaamatalanga. I le whaala potopotonga whaasalalau le politiko, ai na tā uai fo'i o le pepa e le olona tūlanga mautū po olona tūlanga mulimuli lea I le mata upu I le vaai ia I le whaamasinonga sili. Ua whaalia le tete'e iai o le peresetene o America Joe Biden pe a whapea e taunuu o na whaia se whaai unga le whaamasinonga sili le US Supreme Court e toe sui ai. Le tūlafono e pei ona aumaia I le whaai unga o Roe versus Wade I le a feiva se laufitu se fulmane tolu.
It concerns me a great deal that we're going to, after 50 years, decide a woman does not have a right to choose within the limits of the Supreme Court decision case, number one. But even more, equally as profound, is the rationale used. And it would mean that every other decision relating to the notion of privacy is thrown into question.
Le peresetene o America Joe Biden. Olo iei le manatu I le Kutmacha Institute, nasu esu eina mata upu iai ia tatau I lalo tu la fono e au fia I le abortion. E tele se tete e pe o Texas, mo isi vae ngai saute o America, o le avave ona lato fa amalo sia se suinga, pe a au maia I se faai unga ale Supreme Court. Na faalia se suiso o upo le fainga malo, ale Democrats e pe ona iei nei, ma le fale pae pae, Jen Psaki, o le popo lenga tele, ona o le tūlanga o le atu e fo'i ai I fainga le saonga le mu, ma la mati ai I ola o le faitau miliona o tina matama I tai Amerika, pe atu e avea masoli tūla fono le faia o abortions. Ai maise I tina matama I tai ma le whanau teine, e ma walalo le tūlanga I le tamau a inga ma le tango lima, ato ai ma ilatou, le tūpāo tina matama ita ia fua mai atunu o Asia, Amerika I saute ma le Pasifika.
Abortion bans and restrictions will also dramatically reduce access to reproductive care, particularly for women with low incomes, women of color, and women in rural communities. We know through the data that we've already looked at, that 75% of those seeking abortion are living at or below 200% of the federal poverty level. And the majority of patients seeking abortions identify as Black, Hispanic, and AAPI. So it's important for everybody to understand that the people who would be impacted the most are lower income, are people who would have to take off work, are people who have to find a way to travel, people who would have to find a way to get childcare. I would also note that 60% of people who seek an abortion are moms already.
James Psaki se suiso upu o le whainga mālo i Amerika. O le tamaita i o Dorenda Hancock, e ngā luefes Oswani is abortion clinic in Mississippi. Na ia wha'a alia ato e liliu i tua, e le whamasi nonga sili le Supreme Court le tūlafono, o le ato a teleti nā matamaita i e whāna na wai, ai lato te leenga fatia, le tau o le tau singa o se pepe fōu.
What it does, as far as Mississippi is concerned, in my personal opinion, is cause a population boom, because I think best case scenario, about 25% of the people in this state will still be able to access abortion care. Traveling to another state, the cost, the logistics you have to go through, I don't see it being feasible for a good number of people in this state.
Na whaalia le li o David Gans, le whatonu o mata upu ia ia te tau in le Constitutional Accountability Centre, o le tū la whono le nei, i lalo o Roe versus Wade, ua lima se fulu tausanga, o lu'i e tangata e te te e iai. Aina ia whaalia o le tūlanga ese ua iai nei, o na ua se ei le whaamasinonga sili le Supreme Court, ni tangata e te te e i le whaai unga o Roe versus Wade o le fitu tolu, ma le a ia te taua tina matama itai e whaiai abortions pe whaamutaina o lātou mā itanga i Amerika.
Now with the changed composition of the court, with a majority that was sort of put on the court with a record of hostility to the right to abortion, we're seeing this push to change the court to overturn 50 years of precedent that recognizes that the 14th Amendment broadly protects fundamental rights, broadly protects equality, and these are really at the heart of Roe.
David Gans le whaatonu o le mata upu ia ia tatau i le Constitutional Accountability Centre. Ai ua whaalia se tasi o suisi ni o le Democrats i le Senate, Chuck Schumer, e ono whaofi sana tū la fono e pui pui ai le a ia tatau a tina matama i tai, e filifili ai pe whaamuta o lātou mā i tanga po o le whaia o nia lātou abortions.
It is our intention for the Senate to hold a vote on legislation to codify the right to an abortion in law. A vote on this legislation is no longer an abstract exercise. This is as urgent and as real as it gets. We will vote to protect a woman's right to choose, and every American is going to see which side every senator stands on.
Le taitai o le Democrats i le Senate, Chuck Schumer. O le reporti le nā na whaamao pōpoina e Brooke Young mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma pōwhela vai mawailau podcast.